Polisi mu district ya Emitiane eri ku muyiggo ogw'omusajja Ssemaka agambibwa okutemula mukyala we gw'alinamu n'abaana. Omusasi waffe James Kana Ssebuguzi abirina.
Polisi gwewenja yensubuga nga ono yakazibwako lya Dube omutuuze ku kyalo Kasozo ekisangibwa mu town council ezigoti mu district ey'Emitiana. Kigambibwa nti Dube ono ye yakidde mukyala we Namatovu Sherino w'emyaka 23 n'amutuga ekyamuviiriddeko okufa. Ababiri bano nga bafumbo babadde bafunamu obutakkaanya gye buvuddeko ekyaviirako Namatovu Sherina okuddukira mu bakadde be ku kyalo Nakitole ekisangibwa mu division ya Tamu mu munisipaali ey'Emitiana, era nti ebbanga libadde lyekulungudde ng'asuubuga Dube ono yegayirira mukyala we Namatovu okudda ewaka nga buteerere. Okusinziira ku byogerwa, ababiri bano baakoma okulabwako ku mukolo ogumu mu gandaalo ya sabbiiti eyise era ku kyalo Nakitole, nga okuva olwo Namatovu ono abadde taddangamu kulabwako okutuusa abatuuze ku kyalo kino Nakitole we baagudde ku mulambo gwe nga gusuuliddwa mu musiri gwa muwogo, nga ayogerera poliisi mu bendobendo eryawamala SSP Lameka Kigozi bw'annyonnyola.
Omwami ono okusinziira ku statements ezaakoleddwa okuva mu bantu ababadde bamumanyi ne mukazi we, aludde nga yeewerera omukyalo ono nti bw'atadde waka ajja kumulabaaka n'amuvaamu. Gye byaggweeredde ng'omusajja agudde mu bulago bw'omukazi, mu butuufu yamutuze n'amutta. Ku makya ababadde bagenda mu gyabwe be baagudde ku mulambo mu musiri gwa muwogo, era bano be baategeezezza poliisi yaffe ey'Emitiana bwe baasangibwa mulambo gw'omukyalo ono.
Mu mbeera eyo poliisi ewanjagidde abatuuze okusigala ddala bawangaalira ku kyalo Kasozo n'ebyalo ebiriraanyeewo ateeberezebwa okuba omutemu Nsubuga Dube kw'abadde awangaalira okubataasa okubaa ku mawulire agakwata ku kubulawo kwe. Ku CBS FM, James Kana Ssebuguzi, Emitiana.